Yes, I have no moon. Mausong funa batangiko, ikona, ikona. Mausong funa batangiko, ikona. Dali wong shae likwe,
likwe, likwe.
Wong shae likwe.
Sondo ngabantu abaningi ngakini namapunga ngakinangthwezi nganono ngitinzothola manje olinji uamanje olinji ngizofuna manje olinji bangthwezi nganono love bathi mangakeki ngizoyisola love usizwa komunye unokumfonela love Atangkale kuye mangizokubona sithanda uyangisaba wela la
yazikaba nomona uma uzongifuna bathangikho ngikhona ngikhona uma uzongifuna bathangikho ngikhona dali wongshaye likwe
likwe likwela
wongshaye likwe When I was Shelly Mina, Minangas Comela, when I call in this year, Nobangina Lunya, Nagini to sell me lay for to tandal mobile, sang all your belfully way. Sengizibophile wathi imali shona udlule ngakithi yazikhaba nomona uma uzongifuna bathangikho ngikhona ngikhona uma uzongifuna bathangikho ngikhona dali wongshaye likwe
likwe likwe
Wongshaye likwela
likwela likwela
Wongshaye likwela
likwela
Sithandwa wongshaye likwela